yande joyno wittodi e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumar janganta on. Dere ko e kibaruji men ni hannden, batu kollol de SAFEM fuɗɗama ɗo galluñemey nder paaliɗi 29 juillet no yettoy to fa joyi e lewru septembre. Noon ni batu laawol sappo e ɗiɗaɓaru noon ni hawtade leyɗe yaasin, noon ni koro haala maɓɓe kan woni campaniji e rewɓe nder fiñaw coronavirus dabariji ɗiye watte ko rewɓe keƴa koɓe maɓɓe. Noon ni non ni neɗɗo gonɗo no watta hiite nder classe uji jangirɗe école ɗe doso, noon ni police ɓe deki jungo dow makko. Min jewtan yewtere pindinol dow filla hano resirde kure ñaw coronavirus, noon ni gan ireno noyfi on laatori. Ɗum waɗi min keɓan faman dow haala ka, tokkomi on nampirtol haalaji nder kibaruji men. Non subana o ɗo nder paaliɗi 29 juillet galluñemey, batu kollol de SAFEM firtama batu laawol sappo e ɗiɗaɓere noon ni hawtade e leyɗe yaasin no takini batu ngu. Noon ni ɗum ɗo waɗi ni hano rewɓe ɓe golle junngo kamɓen kawri gam ɓe kolla ñeñal maɓɓe. Ɗiɗo wonduɓe ñeñal mo région Agadez e Algérie noon ni no tawa to batugu région ji leydi Niger no take batugu. Nani famaka madame Bella Bedda Wahida noon ni o fantini hano talata Abdou Bahar ɓi leydi Algérie no.
Vous êtes au stand de l'Algérie à l'issue de la
no ɓiɓɓe leydi Algérie no heɓɓe warde e batu luumo kollol ko laawal sappo e go aɓal Algérie no gansita noon e warde. Min godi are misali kulle cañaɗe gan no woodi gollal cañol, miɗen godi golle guri gatteɗo kamɓe ko loopal la e ko ñamirte e ko tone meɗen fina tawa. Ko waɗi min gari to luumo kollol ɗo ɗo gam wadde kulle amin ande e wallude rewɓe keɓa laawol no conniri ɗum.
Qu'elle trouve des canaux de distribution.
De lamɗo jaɓi batu kollol SAFEM no yaha yeeso fa yotto joyi e lewru décembre. Nder wuro Doso neɗɗo gonɗo no watta hiite nder jangirɗe école police ɓe Doso deki jungo e makko gaɗa nguli kalasuji kewɗi gaɗaɗi. Police ɓe hawtade e horeɓe jangirɗe école ɓe joɗɗini dabareji, noon ni dabareji ɗi ko wattata gite e jangirɗe ɗen gaɗa wakkatiyel seɗɗa juuɗe deka e bonɗo o. Mahamman Sani Isaka kanko woni hano hore e police ɓo ɗiɗaɓo, noon ni o fantini jaadimin Nana Hadiza Hasmi.
Mi nangi neɗɗo gon gaɗa ko ɗum joɗɗinno laabi har ko darata heɓude musala guluji jangirɗe ko wona no waɗe ɗo enden nder huɓere dosode. Min gatti himɓe jooɗo dooma jangirɗe ɗe enden wakkati jippaki jande, gam min taykake min gi'ino ko wakkati jangoɓe ɓe enden tawa no powta na wakkati ɓe jippi jande den kiite ɗen enden gonano gatti. Nder jangirde bani zumbu 2 min nangi neɗɗo gon no tefa wattude hiite e tendeje lokkol on enden. Omo jogi almetu makko omo tefa fesude mum, wakkati himɓe ɓe enden mbati he makko sey o tefi wattude almetu o enden nder jiiba makko. Miɗen hettaykade du min dara deni juuɗe makko tawaka nder guluji ɗito duuɓi makko lasoɗiɗi e joyi. Doso o rima moƴƴinol looreji golle mum kan o ekkiti illa du laabi ɗi enden cinga gulu fu waɗay kadi.
Fedde deranine himɓe indirtine tournon la page deñemey waɗi kawral mum hande subana to wurtini haala yaasin dow fi jonde himɓe e politique leydi Niger. Ɓe gatti daani e gomnati watta jawdi gasuni dow fi jandeji leydi Niger wadda ɗo kaddi e ñiɓude kalasuji huɗo. Nani famaka Moudi Moussa horejo fedde den hokki Adama Dawaci.
La coordination régionale Telpin Niamey
fedde jinganoɓe ɓiɓɓe leydi mo région Niamey ɗum metti ɗum nder hisabu mo heɓi wadde dow fi jande ɗo endan Niger. Misali bala'u gaɗɗo nder jangirde AFN mo maradi ko waɗi sukaɓe nogayo e joyo maayi. Ɗum du holli ko fi on no hani hoƴƴanede laawol dow ko yaawi awritere ministry ɓen 8 novembre haɗi gaɗol tendeje jangirɗe. Ko watto tendeje jangirɗe ɗe ujunaji jeegom tawa nder leydi meɗen Niger ko laati farritere no tawa nder mum yaade to sukaɓe million goto e feccere jangirde fuu sukaɓe lasoji ɗiɗo. Fedde jinganoɓe ɓiɓɓe leydi no watta daande e gomnanti ɓeyda wattude jawdi ko waddata bayli harto jande ɗo.
De l'éducation du pays.
To wasanoɓe kange joɗino tammu nder département Sayi e diwama no horebe commune on kolli studio kalangu handen subana gada balde tati de be kokka gandillude no kurgum kabbini be gari diwibe himbe tawabe don fu dilli gada e ruji hite ummi del lumo gongo der no kure den wananden joni andaka ko sabi gulogo be andado dimma bononda gango der gulogo no horebe wurogon kolli gan barke nyalane ittanane himbe daranibe gandurwida e torraji hakkune worbe he rewbe batuji kewdi no wonno wade gan barke nyalane de sarusi haujine e filla rewbe e sukabe de zender sigili gollawol wadi horejo sarusi on madan abdul aziz rabi yami balla moifu wadda jungo mun ko wattani dartana hano bonondaji di ko wonno wade maryama nuhu nani ko waddi
le ton ozender rewbe bura hollede mardi bonni burde nokkuji fu tay ka kiji kewdi gadaadi kollido misali chukabe rewbe e ko e mumbe no kolle mardiji bondidi idu yanadu e chukabe rewbe wobbe mabbe gadaa baadu sappo e jeetati denne himbe no kaani turwa ko watta do acci hollude rewbe mardi bonni do acci du yanude he mabbe meden dek tammude hebude mo sola sa ornanda do chukabe rewbe e worbe kan kambe du ebe kaani natude durwoko heba rewbe deno tawafo pirtol ko edu no haana wade der koreji e der jangirde dendu
sensibilisation la dans la maison à l'école
subana o batu wadama ko hokkugo hokkobe habaruji kollube nyenyal dofi dartingo hakkeji bibbe adama do der nyamey to be kokka barjari to batugu RJ2H sigili horejo fedde den Ibrahim Tikire o hokki jadimin Michel Deji Fama.
C'était un concours qui était ouvert aujourd'hui.
Tewton ni wada ndu kondan hokkobe habaruji kay woni ko watta ele tewton gol endan do fi ko darto hono hakkeji bibbe adama be ko dum wada ne kay ni ayi sectori televijoji din gawala kibudo yewo on enna ko yewi wurtini ko heba dum endan hokki barjariji hara radio kany e windobe kabaruji neddo maradi goto hebi non ndu kondan ni neddo goddo hebi journal bi tele l'éclosion barjari ko ko kan woni ordinateur yon ko hokka yaade e jog kibaruji minite don endan non mo radio ko kam gollergal kessal ngal jaamaani lobbal sanne jonka televijoji kanye wado kibaruji bittirteedi kanka min nesinum fa mawuri non anka ni jokkay hono commandar le majino non to tawe hokkobe habaruji ngattana hakkilo sanar fil ko ndarto yoltugol hakkey bibbe adamaabe dun wonno koro ko min ngani dum endam
davantage aux questions des droits humains
haujibe garuji kasudi leddi Niger be gadi koral gang be tiewa labi do nyaman deji ko bibbe kasu handi defane wada kana nogay e nay yago nogay e jow lor novembre du mo gonden der mun der nyemey docteur Omar Abdullah Kone gondudo andal do nyaman deji de CICR Niger fantini nafaka mun Farid Burayma ko waddini.
Il faut savoir que la chaîne alimentaire
ko hani fami ni woni nyamdu kasun kobbe enda fudutana illa to ciede golitir leedde enda ni fa yotto der laal gal be nyamirto gal enda jonnon nafa hawjagol gol do lawol no mawni sanne min sabi min tokkan min dara nyamdu enda no hanel no wodiri min dara nani kulle mbal hebede ne kurne kanyum won ko be defente nenno du kulle de kay no woddo enan kanon woni cieden no tiidi sanne seyni jonka min ngad non en defongol region fu holla fodde ko waawi waddude dum enda ko waawi wadde dum du tawe le kulle mbawde hebede fa defirede to dum don non woni ko min koji der majju min cubi region fu nyamdu hendu haani kasun kobbe enda defene kanyoni min cubi nokku fu le balde jeddi de nani nyamdu haanudu dekenede kasun kobbe hettaabe suudu kasun du enda
en fonction des 7 jours de la semaine
jeddire ittanane gollobe ladde wadama nogay didi yago nogay e joyi lewru novembre du wuro margo bene departement birnin gawri wondube andal no chama talkuru batamaajo gududi sembe de leddi Niger juddini gollawol wadi gollobe ladde kolli sadarmaaji hakkune durobe e remobe docteur Idrissa Umaru gadowo tewtewru do fi demalno mo inram o holli jadimi Barham Hasmi ko woni
Sigila darude eta sembe leydi na bi en gese wada nate majjum no wallira de dun timi nate de fu sey dun anda no leydi di endam bedim sembe mum poti remobe du anda ko dema keba barke mum leydi Burkina Benin e Senegal en fu gadi nate tindinde sembe bedi leede mum en de eden gidi du beydude sembe ke yoran himbe to tilayno sey dun tittinkinake ko beyde sembe deme de enda himbe golla keba barke majji gadol nate de du fa handen no walliran remobe ben enda anda no birginira gese mum den tatabel mum ko hana wadede kan woni dun hada wutade lamna gese de gada kette gomnati du fa handen no hani joddinde non lawo lamu leydi ko hada dum
wadde.
Non, yewtere pindinol del leydi Niger duudal no yamtino do kure hisa nyaw coronavirus de do halaji e habaruji penpeni gondi no kale do kure nyaw coronavirus to woni no wi'e jaccere nokku to kure de renoto rese nonni no wawi waddi rafi gollal majji no hidira ngam fama hebo wadi jadimin Usman Mamudu o waddani min fama dum.
Illa ko leydi Niger fuddi hedde kure ko hisinta neddo nyaw coronavirus wobbe fu na mila ndesa majju no tiidi sane do fi ndesa ka e wode kure de fu himbe na kaldo mun sabu no wodi labi di han neddo tokka heba ndesa ka wada fondito no wodiri. Madame Blanche Anya kanyo o woni do inde OMS fedele duna hawjinde cellal bibade mabbe do leydi Niger o leydi Niger no wodi bawde andal e do fi on endam
ya wi vaccin e pam
kure gadantede himbe ga hisinde be nyaw coronavirus era irmun jetati godi do Niger tati gonano gollide himbe no tufe AstraZeneca Sinopharm e Johnson & Johnson yade sedda Pfizer kandu waddoite himbe tufe leydi Niger hana hanne fuddi sigila wadande himbe kure e kisina nyawuji e rabuji mube saru suji lobbidu no godi di moba kure de ganto de bonu arde moba Pfizer do kanni woni wala semme amma Alliance Mondiale Gavi fedde leydi duniyaro wi'i wallira leydi Niger heba no mobira kural Pfizer gal ardeedo no donno gadde ko watta waamo ude kural gal
donc le pays sera capable de conserver ce vaccin.
Docteur Saloum Mariama maw doctorore nyame gob o wi nessa kurde endan ko tiidi fola der mudum e ngodi bawde majjum.
Nous avons tout un
meden godi sigilaaji kewdi dimen nawtoro men moba kurede meda anni semme pewir ka fu kidaka kan kurede are amen deedo no moba kurede no wodire illa sadornan ko no fonni hebaade arde enda kolla alaamu majju same anna no men gadir meden godi dum tar musuji bawdi mo ude faano kural fu fa nyane du gollida du hanti denne men gala sa orna fu har ko darta mo bul kurede
pas de probleme au niveau de leur conservation
hore doctoral nyame gobo do enda o wi fa hande kure ko hisi nyaw coronavirus o enda e be godi to resete to lati ko na de bonta feseeda kala ko be gala ni woni mobilaji ko yarto kurde enda yeddono nokkuje to himbeje tufete to enda.
Do habaruji e fulfulde timmi amma jabbito don habaruji e hawson kore de mamma Ada yottintomo gada habaruji dum fu kettindo don battu joda kale mo Moktar Hammadu waddata yottintomo
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radioji di golliditto e WhatsApp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kale ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fu batu joda kale mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fottem faada studio kalangu yado leydi Niger.